tell you how I love you. So simple. How you kiss me. So simple. Can I tell you how I miss you? So simple. How you hug me. So simple. How I need you.
Vile isia zinanifanya nikupende sana kuliko jana. Siwezi jizuia nikikuona na baki tunaguna.
Toka moyoni paka mwili.